Twin Kids, Papa Peter, Papa Share on this. It's Kilo Sound Records.
Mtoto alivyojazia na nichanganya, ahe, akitembea nyuma na itawanya. Mtoto alivyojazia ya nichanganya, akitembea nyuma na itawanya.
Napenda na gosha kiuna joni pasamo, inyua binyua fundwa mitambo, chakula chakula wacha mibano. Mama hem girl tunda tukicheza down low.
Unavyo patika chunu lege lege mama katika, unavyo zungusha chunu lege lege mama zungusha. Unavyo patika chunu lege lege mama katika, unavyo zungusha chunu lege lege mama zungusha.
Mina manya chichone, weni tiga tiga mame moyo tiwo shone. Tengeze, mina mala tunikone, mana nateseka baby moyo wangu upone. Eh, ni huzuni na chochunu, let me tell you dani henda fike penu. Alafu mbaya sina simu ndo mana chijaribu mbena feli chila mbini.
Wanatufata kila kona wakituona, lakini basi watakoma. Wanatufata kila kona wakituona, lakini namba watesoma. Unavyo patika, chunu lege lege mama katika. Unavyo zungusha, chunu lege lege mama zungusha. Unavyo patika, chunu lege lege mama katika. Unavyo zungusha, chunu lege lege mama zungusha.
Nacheze yo kitonga, ukitaka pesa mina kupa na konda. Peace love me surrender, kwapo nani beba kamzi, kwendo punta. Napenda woki bendu kinuka, chikuzo bora panta nusuka. Najua watu bendi shanuka, usogope lete msuka. Padaleta kunyongwa potezo hai, lakini pate chungwa kwenye mpapai. Punguza na machenga so take me high, napaswa kunitunza kavile yai. Sogope, nitulize na makiso tusepe. Ndondo she, ningi ninyo paka chini oto nipe. Jizo baba sheri niko red mama.
Unavyo patika, chunu lege lege mama katika. Unavyo zungusha, chunu lege lege mama zungusha. Unavyo patika, chunu lege lege mama katika. Unavyo zungusha, chunu lege lege mama zungusha.
Call on the track.